Joy yamde witore ke mintaji chapade tati sika fuala dande studio kalango ketino kibaru jimode fulfulde Omar Hamajanga todo masinaji Ayuba Mustafa nani kwe kibaruji. Nani mbiye nkenga nosogeji Garde National Departement Chiro Zerin nangi dorogo dudo ender jude nimbe wabbe nangata simo gola igineji. Nani mbiye ndere komine maudo mo galure maine sorwa gambata le rafke jorandena gutawado jangi nobe. Wuroji kewdi kepa yaade der nokkuje mu en janginoide min gartana on do mu yewtere men pindinol hande yartana en nam der nokkure wi'etende kundige lay departement madaba to rewbe kawri wadde fedde mu en ko wi'ete groupement wadde gollal demal albacci kore jamirte mo yerna kalir no meni bi en kengam fa lay yamde sappo non jemma so geje garde national di departement mo Thiro Zerine e der yilaru mu en je de ko juude do nimbe wonbe no gada simogol wittinde gineji bonje kanjum wari ko bien be kebi tagge taban bonka ko watto sappo e jeegom e gabe puttoje mane bi e gollitirni nawtertedi e konandi e mun keme tati e chapande tati yaade e telephone mawdo bi e tedo tureya e gineji ko sodi yamum dum do nimbi e nimbe tato kambe woni ko nanga tawdabe e moteje didi motere de to royal vite e onda e der chofol bi e tengol gizib kilo jimu nogayi sobirde Thiro Zerine e hala kakalten kani yeru no Ahmed Mohamed commandant sogeji garde national departement Thiro Zerine on faminiri beni be no tawa e juude police ji ani sekari mo faminiri no nani bi en wuroji kewdi tawadi der commune gallure maunde de mayne sorowa hedde chofel komadugu yobe gambatta ala rafke jorande nagu gondom beydorade yeso mbien janginobe hewbe kepta yade der nokkuje mu en janginoide gambatta ala e kuljinan ko pelle murtube ngonno gadanabe Isa Ibrahim Kachalla Abdu directeur l'école Insari Bagara famine bandimine mamman Idrissa no fiyon wotir
muda muki yankin baki ruwa
mun jangi nobe gombe hadde chefol diam dan minen tawra satarma sanne do fi janginol gol gam wadata ko min bala ton en no tirsi min garta wuro min cojjito jangorden to ko woni no tampina min ni won cede lore dere jobdi lewru di min jobati min ittata cede mota wala fu fedde ko wonno walla min e cede lore ba hawrinde min gidi min gada wala fu garo sai horejo kojes kan he jowuro wuro go gam himbe no kula jeccho filla janginol cilo gondo an jangino joba cede ma lore jaha biya a jangino suka lokol ba goto warata nade ni suka bendo nani habar gum de jata lokol
koncer hankali
nani engarta de region doso tonga yambi en kenga no woni konguli hite ummi der lekola pamaro bieteto ecole primaire centre 3 mo gayanoni don doni bi entendeje tati kam en woni ko wuli ton gadiraade cheke e gineji kewdi ko wuli der mun dum doni dey nimbe kebi saa fay goto mayay ni nawnaade der mun dey fama ka dum woni sababu nge hiteno Abdullahi Abubakar dan Salatu kawjina do jandeji pamari der gaya on famini fadelalu
Arjande sappo musubaka no enda mengi gulgu enda nanyi dar jangirde de enda gulgu enda wada mintaje lasu ego o fadde magu nyifede yetore alla wala dumay o der majjun kase wala nauni o der gulgu enda jangino be tatoni kan enjani kam edu nyaw tension nom e godi amanni be fube ummike wala du jango nauni do yetore alla ga wakati gulgu enda nanyi foto tiri wakati musuka e burti recreation no me anna ko waddi gulgu enda mengi ini kala suuji no don no nanga hite no kala suuji tati non guli e tabuluuji to sukaabe jodoto e ar jangirde e ko non nitita gulugu enda arden ni gunyami
au niveau materiel seulement
en gartando en der gallure meden nyamay to bi en handen subana o woni ko dum wadi hawrinde nde hawrinde do koramun woni gollal hokkobe habaruji e ko woni do ko e mudu do filla hokkol habaruji do gollitirde jamani ko wite internet dum woni hore hala hawrinde maunde nde fedde hokkobe habaruji do fi gollirde gollitirde jamani ngadi handen subaka o to suudu hokkobe habaruji maundudu do enda gallu nyame Suleiman Usman ardido nde fedde nani ko wi Hassan Nur Abdurrahman
Men gadi sigila joɗɗinde fedde hawta gollididde de caka kokkoɓe habaruji e kaaloɓe firtude ko e himɓe ko watta golle hokkude habaruji dow internet waɗa semme. Gam men giɗo en leydi Niger waɗi duuɓi kewɗi gollal ngal endan naabi en golle ɗe endan ɗe kokkaka semme sanne. Kokkoɓe habaruji e tawaɓe nder fi o enda ñeña sanne. Ɗum ndu woni dalila waɗude sigila amen o enda. Nder majjum ndu men balliran gonnati nder sigilaji muɗum ko watta yaadu yeeso himɓe heɓo. Har ko darta fi kokkol habaruji e firtude ko e himɓe dow internet
e de l'économie numérique
e lawa ngal en jattana tenda nder région Tawa to lati ɓiɓɓe wuro mun no tawda e caɗale refkeɓol ndiyam lobban jarteɗan e pompeji na e kewal himɓe wuro Guére natana basol forage uji Abdoulaye Kadir ɗum woni joom pompi ton himɓe garta ƴoga fammini Idrissa Adamu no fi on wontiri
gaskiya ko matsala diya wadda ta dame mu
sadarma no wodi sanne do fi kebol diyan amin nawtorto nanga illa der baleji amin fa yotto to pompiji gondi der wuro gon diyan wala to der pewol gol sadarma diyam hebama noy deni wulo wulo nati joni ni don en diyan sappo de gardi torkoji mu en be gadan e ruji joy na nay be kebbinay wadi handen gorudo bawde fu forage mun ni watta handen pompiji gala derja non fu deni neddo no tefa diyam labdan say diyam pompi handen bulli gala no gollidi pompiji ni himbe gonno nawtoro to joni himbe no kotan e nawtorade diyam bulli diyam forage ji din no ewe wakati warde wakati gatti wala ni
control kin ruwande yes chimma dubale hiba
nonni sey ko tetenda ngingimi nder région di fato lati rewɓe sonnoɓe liƴƴi kenga non ɓe kawri baddude dow filla koƴol liƴƴi maɓɓe no jaara ɓe duno ɗon kawra e caɗale harto koƴol are mu en no jaara hakkunde kabalewa e gagam gam batte Allah e lawol ngol woɗagol madan tanimu laadi famini bandimi mayna Abdoulaye no fi on wontiri
duma ko liɗɗi yettore Allah gaygu walliramen min keɓa min kunta hajuji amin kewɗi saɗorna amin ni woni mine e himɓe golloɓe dow lawol misali garde forêt en eɓe gi amin gadda ceede lawol min jaɓi ɗerol to sarusi kawjiɗo fi cellal dabaji min jaɓi du ɗerol to garde forêt en fadde amin dillude de min jeehi di fadu emin kokka garde forêt ɓe endan ɓe deka jungo maɓɓe dow ɗereji ɗi enda luma ko liɗɗi kecci non gaɗanmi de min jeehi di fa emin connira himɓe woɓɓe no lilda agadas ñama e ko nanni titta gonga yettore Allah meɗen giɗi ɗum nangana men dow fi o enden gam worɓe e rewɓe fu no gaɗa golle liƴƴi ɗi enda no hani wi en minen connoɓe liƴƴi ɗi enda de men gari dillude men jaɓa ɗereji amen to sarusi kawjiɗo fi cellal dabaji e ko nanni titta e to garde forêt en
ondezami harakade suf
en gartatana ɗo enda mbi'en nder région Maradi to laati ko watto dammunci million goto e ujunaji keme jeɗɗi misali baali nayi be'eji e ñoggi kan woni kolima nder département mo Tessaba les région Maradi amma duroɓe hitande hikkande ko ngon no mboytoro kan woni Rafi Genal ko durte docteur Mati Alaji Ibrahim Aboubacar o woni ardiɗo saruska jiɗo filla durgol Soumana Amadou no tawata e jangal ni ko wi
l'effectif du chef
nayi ujunaji keme joy e sappo e go'o e ko deki baali ujunaji keme nayi e sappo e nayi e ko deki be'i ujunaji keme jeɗɗi e capanɗe nayi e jeegom e ko deki goloɓi du ujunaji jeɗɗi e hemre e limore amin de enden kolli nde tuugi dow fodde no ɓeydol dabaji ɗi enden hi'ira nder limore waɗane hitani duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi hande ni no wodi duroɓe gom yuɓe leydi Nigeria naati durduɗe cakantaraji amin ɗe enden min gala dimma mabɓe hikka durduɗe amin gaɗa huuɗo sanne fodde rawani amma gomnati no he bawɗe muɗum fuu ko watta dumo biƴƴe e ko jogo daaba ceeɗu heɓo duroɓe connire ɗum nder ko yirna saɗornan ndu fuu keɓaɗan de Allah jaɓi mosola majja
heɓoto
nonni en coƴƴata fande nder région Dosso amma lawa ngal en jatana tenda ley commune Fabirji mbi'en to rewɓe commune o ley duuɓi cakkitiɗi ɗi no gaɗa gollal demal maaro sanne ngal ɓe rewɓe ɓe gaddata yaade e sukaɓe muɗum Zalika Sombayje duuɓi makko no gayni e gollal maaro ngal nani ko fammini Oumou Oumarou domaccu
wallahi mo faramo din na torkay no min gaddirta demal maro on deni min gatti torkoji demani min sai min gatta jalo min ummina no kurden faa wooɗa. Woduɗo bawɗe no sooda gamari ko huɗo bonko kon ittirte. Mo wala bawɗe ɗo watta suka e mum. Ko watta duuɓi nogay ni miɗo rema maaro. No wodi huɗo bonko kon ko fuɗata nder maaroje ɗen. Kankay ba safare wattama watata hadde geseje amin min godi goruji gon. To ɗon mi remata maaro on. Sukaɓe am ballata kam fadde golle dungu fuɗɗata. Min connata min nyaman ni non. Deni momagon heɓi batu a nyeɗɗan tan no jarna jomum de kaman najama kanti a sokkan maaro on gaɗa nyamdu ma ko min nyagoto woni porojeji nangana min ko waɗata min gaɗa golle ɗen no woɗiri huɗo bongo kondo ni wonno
suulimiaaaaa
nani mbiyen tewtol koppo ko pelle leyɗa afrika ɗum no woni e hoore mum to andal leydi cote d'ivoire kanƴum waɗi ko mbiyen hannde alarba o ni lattanɗe mawɗe ɗiɗi woni ko heɗa kanƴum woni ko mbiyen leydi maroc to fiidoyta e tanzanie yamde jeegom faa seɗɗakal noon ni nden ko république démocratique mo congo du kando ka fiidoa e zambi nden noon mbiyen kegal lattanɗe gaɗi na fottanɗe waɗi ko laati leydi burkina faso heɓoye mbiyen jalorgal dow mauritani diidol gotol nden noon ko tunisie kando kay yehi heɓoye jalorgal dow nani bi diidol gotol ni ko mali kando kay watti afrique du sud gattanɗe ɗiɗi eɓolum say garten e yewtere meɗen pindigol kondige no wuro noon jiyangol e département mo Madawa to rewɓe kawri wadde fedde mu'en wi'etede haske maga ni dufu ɓe ɗo no rewɓe capanɗe tato no hawruɓe no waɗa gollal demal albacce ko ɓe kumtirta hajeji maɓɓe mayrama adey bandimin yehi to endan kondige o yewtidi e maɓɓe nani koɓe mbidomaco
rewɓe waɗanɓe laso e ko dekki koyɗe mu'en fuu no lo ɓokke min tawi nder pangaliji mu'en no tilmo albacce hajara goto nder maɓɓe ni famtini noɓe keɓiri nokkure de iɓe dema
wakkatiji go ujunaji jeego'o domum min darnata haala deni neɗɗo yoɓi say worɓe gara joro gesa deni aɗa wodi balloɓe e balle nde a walaɗo woɓɓe kan tefete joɓa e moƴƴinan nokkude faa woɗa jonkay puɗɗa awol albacce
maisa salow jomɓade hajara no jogi galmawo mum wi'i no welti dow golle rewɓeɓe enden gonno gaɗa deme albacce ɗe enden ni no nafa ɗum
gollal ngal rewɓe amin goni hen e wadde dow filla demal albacce ɗum gollal no godugal yaadu yeeso harto amin e jama are nden fuu gam tewtoru maɓɓe ndu deseni ko amin hanti e ko rewɓe ɓen min nawtorto miɗen jettaɓe
lokaci
gaɗa jippaki jande lokkol aicha ɓi hajara debbo no wara wallirde saroɓe mum nder nokkure de enden
miɗo nannganaɓe golle fuuɗe ɓe gaɗata misali jabbol gattol birgiri e ko nanni titta deni ɗo albacce ɗe gaɗiri no woɗiri fuu komiɗi min do eɓe gaɗananmi ɗum misali de emi fa'i lokkol eɓe ko kakan ceede pommari fuu ɗu ko wi'a min gadde lokkol deni mi haalaniɓe eɓe gaɗananmi
deme albacce hikka ɗe hajara e bandiraɓe mum rewɓe no jetta allah sanne ɗo ko kan en keɓi rewɓe capanɗe tato cinguɓe fedde mu'en de indirani haske magani duhu no bawno heɓude albacce ɓurde dimmani deniɓe keɓino balla
to muɗe aɓaarma mumin guudi rafi ceede mawɗe ko waɗata gollal albacce deni minen goodi wallay gollal ngal min gatta no ɓurani cilogon ɗuuɗal fuu nder golle albacce ɗen nyamaane ɓe koƴata ɗum waɗi baaɓe itti albacce ɗen ɓe conniɗe nyamaleji ɗin kamɓe joɓata ko hoddiɓe gadda wuroji mu'en jom bawɗe nde wari kam watta gollal ɗumgal gorraɓe amin ɗe gala bawɗe
rewɓe haske maganin duhum sira kundige no gatta dane du yaade e pelle balliroje ko watta ka en keɓa barke golle mu'en ɗe eddam ɓeydo ɓurde ni
ɗo wonto kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fuu ko mbawmi wiide sana kettinoɗon asumana china wadde ko ɗengal hawsankore yamde joyi min tawi lesoyi ɗiɗi e joyi kirtanto jam hirta